mabadili. Aki ukweli kuwa nawe najivunia for real. Aki for real unafanya ni deke. Wache wakere ke wewa kwangu wapeke. Aki wewe vimacho wapepe se waume watese ke moyo ni upo wewe. Aki wewe pepi na kuwalai, nafuga ngombe unamalai, na kuhenza kisha na kumalai. Pepi na kumalai. Don't ever go, don't ever go. I need your love, I need your love. Don't ever go, don't ever go. I need your love, I need your love.
Nilisema won't fall no more. Mara kwanza ilikuwa tragic. Ya pili kanifanya nkawa logic. Mara ya tatu nko nakupenda nkipaji. Na mimi sina talanta wendo kanionyesha maji. Ya kwamba true love ina exist. Kapata huba la kweli penzi legit. I can't lie kwa kesezi ata kuchit. Mapenzi ni moto moto baby girl you so lit. My empress princess wishi kuni impress. Love is a journey shapata gari la express. No debate you the best kweli straight from my chest. Traffic kwa njia staki jumebeba excess. Na kwenye giza sipo tena muoga. Ugali umepatana na mboga. Kisha kulia kilichobaki kuoga. Rudi tena kwenye rambi. Seo mumeni roba.
Nafuga ngombe unamalai, na kuhenza kisha na kumalai.
Mas é...